taboule ma fille Zokal, Yokaloma. Lâche aux sauces espiguées. Taboule ma fille Zokal, Yokaloma. Il fait sourire.
Where? Ooh, yeah.
lo lwa mi lo mi lo twa. If pe kuyangami kambe katenga kutela. Gefelukut ngiyakuthanda. Gefelukut ngiyakuthanda.
Uso silungela ke ngelinye ilanga kuzo silungela ke ngelinye ilanga izophendulwa imikhuleko siguqa ngedolo siguqa ngedolo sizoyiphila impilo emnandi amafufu afeseke sizobabelela kuweke amafufu afeseke sizoyiphila impilo emnandi amafufu afeseke sizobabelela kuweke amafufu.
Oh, kamsa iyayazi yamimbela ninolwazi kwaye ndinothando endiphiwa oko ngokwamata xa ndiyeshuza wonke lo mhlaba ndiyayazi eyam imvelaphi ndinolwazi kwaye ndinothando endiliphiwa oko ngokwamata xa ndiyeshuza wonke lo mhlaba ndiyayazi eyam imvelaphi ndinolwazi kwaye ndinothando endiliphiwa oko ngokwamata xa ndiyeshuza wonke lo mhlaba ndiyayazi eyam imvelaphi ndinolwazi kwaye ndinothando endiliphiwa oko ngokwamata
Oh, iqiniso
impica batal ave nga wona bena
ufika nini na Ngobang lokong ngiklindele Awungi kanya wena na Bega langi kubugile Awele, awele Kuteni ngatu sozi fika Oksifase, oksifase
Thank you. ukukhona ya uthando thando lwakho nyakhalela ya 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 ya
sikudlile sayicelana nendlela kwabaphansi sihambile kwabamnandi noma kubuhlungu bowaze and nothing lasts forever so I say good bye 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 yeah I say good bye 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 bye
Excuse me people, this is DJ Ace.